izibongo zikakubule gqitha gamalimbi lakhe ngukufa phakathi lakhe impukane elihlaza ngonge ngonge ndini kakubule gqitha yina thambo dala kade bemkongota ndiza dala kade bemkhwahlaza wena ukade ukhonkotha zizinja wena ukade unetha nazimvula gala lamagala tshawe lamatshawe kufa ndina kufi kwakudaladala kwamhlamnene kwamandulo phaya entlandolo wawuselukade uququzela.